ekkiti nol jetatiwol ko hakke Adamu jaanyi laatanoji tati jeɗɗi yarugo sappo e jenayi. Assalamu alaikum sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jamu salama giɗɗo ko moye fama e dowo dow lawol gonga kungol o maɓɓiti e o mara salama gonduka be maako ha foroye. Min cewrake lortaki amin hande ngam andingo on siriya lawol gongako. Nder siriyaji men ɓawoji en jangi nder tawreta en tawi noy Allah jawmirawo tagri neɗɗo dow jati mum. En jangino bo ngam ɗume Allah tagi ɓe. Allah yiɗino ɓe giɗamo be nafsu maɓɓe e ɓernde maɓɓe fuu, sembe maɓɓe fuu, e ngam ɓe keɓa kirseku nder kawtal bonngal e luggungal be maako. En giino Allah fondiri Adamu be pondol koyngol ngam famugo to o yiɗimo malla ha o ɗowtanomo. Arti tageki debbo, Allah hokkino Adamu umrore bana nde. Allah jawmirawo umrimo sey a nyama ha leɗɗe koɗe nder jarne bana ɓernde ma yiɗi. Amma lekki andugo boɗɗum e kalluɗum ta nyamki, ngam nyalade nyamɗaki a mayan mayde nawde. Nden Allah fondi Adamu e o matinimo no ngenari hakke ɗum mayde duminde e ɗum sendode be maako. Allah yiɗi Adamu e o yiɗino o joɗo nder narral be maako ha foroy. Amma asawere salinde en jangino Adamu e Hawwa cuɓi lutugo Allah ngam ɓe tokko Iblisa e ɓe nyama ɓendallore lekki ki Allah rentinnoɓe nyamugo. Hande en giɗi tokkitinen ekkitinol men nder tawreta ha fasluwol tati diga deftere latanoji. Hangi en ko heɓi Adamu e Hawwa ɓawo nde ɓe ngaɗi ayibe hedi Allah. Ha aya jeeɗiɗi bindiɗon mbi'a, law gite maɓɓe maɓɓitake, ɓe anditi ɓe tembuɓe, ngam majum ɓe kawti haakoji ibbi ɓe ngaɗi kolte. Ɗume woni hunde arandere nde Adamu e Hawwa ngaɗi nde ɓe ngewi umrore Allah? Ɓe tefi surago. En gi'i ko arti nde ɓe nyamayno lekki andugo boɗɗum e kalluɗum. Adamu e Hawwa laatake no ɗiɗo fuu tembuɓe, amma ɓe cemtayi. Nden jonta numoji darandi balli maɓɓe canjake, diga nden ɓe paami ɓe aybuɓe e ɓe semtuɓe yeeso ceniɗo tammiɗo hiitaago ɓe. Nde ɓe tefi dabare suudugo al'aura maɓɓe hawtaade ɓe kaɓɓidiri ibbo ɓe taadi. Ɓaawoɗon bindi mbi'i, nde naange fewti ɓe nani soño Allah jawmirawo ɗon wanca nder jarne. Gorko e debbo muɗum nyukki yeeso Allah jawmirawo caka leɗɗe jarne. En gi'i ɗum ferɗidiri jonta diga nde ɓe ngaɗi hakke. Hidde ko ɓe ngaɗa hakke hedi Allah, ɓe ɗonno ceyo wakkatire nde Allah ɗon wara yewtida e maɓɓe nder jarne. Amma jonta nde ɓe nani oɗon ɓadoɓe, ɓe puɗɗi diwnugo ngam ɓe cemti. Ɓe pondi suudago caka leɗɗe jarne, ngam Adamu hultorino e ɗonno tefa suudago. Ɗum saɗai heɓtego, bana to goɗɗo wujji hunde nder ngesa goɗɗo feere. Ɗume saloto to o nani sawtu jawmu ngesa? O fondan suudago. Bana non man Adamu waɗi nde o hoo'i ko Allah haɗi, o fondi suudago. Adamu faami laɗɗum, o ƴaɓɓake umrore Allah. Hani no Adamu hultorana ɓaawo nde o luuti umrore Allah? Fakat ngam ɗume? Ngam Allah famtininomo ɗum be laɓɗum, nyande nyamɗon lekki andugo boɗɗum e kalluɗum fakat on maayan. To non kam Allah waɗan ko o wi'ino na? Ɗume numoton? Adamu maayanno fakat na? Allah hitoto yimɓe ɓe o tagi be goonga na? En pondan jaabago jamol ngol be jamol gongol. Ɗume jawmirawo waɗino azazilu wato sheidanu ɓaawo nde o wudini laamu Allah? Allah yaafi sheidanu e malaika en mum na? Naanon, o yaafaaki ɓe. Allah farti ɓe digam senare muɗum. Naa ɗo tan o tagani ɓe yiite duumiinge wato jahannamaaye. Adamu wudini laamu Allah bana sheidanu. Allah waawino wi'ano tan ɗum naawaye e o acca Adamu dilla bila hiitaago mo na? Waɗataako Allah o ceniino, doole o hiito hakkeeji fuu. O fotaayi o muñana hakke dow haalaka wolde Allah ɗon wi'ano. Gite ma ndaarata halleende ngam nde ceniide, a waawata muñango bone. Jawmiraawo hiitoto yimɓe muuɗum, yanugo haa junngo Allah geeto ɗum kulniiɗum masin. sifa Allah cenika don doldina hitaago e eltugo mardum hakke dum pottudum nonde o hiti Adamu e Hawwa ngam hakke mabbe ngam man en tawi der ayaje tokkide bindi bi'i Allah ewni neddo yamimo toy gonda dume Allah wadi bawonde Adamu wadi hakke Allah wari teftimo wi'i toy gonda kadi dum Adamu on dabbitinno Allah na nanon o don tefa suudaago daayidum be Allah ngam dume Allah yawni Adamu on tammi Allah andano to Adamu wonnona Allah andudo numo e iko bernde andi labdum to Adamu wonino Allah yawni Adamu ngam hawo andita hakke mako e o tuba dume Adamu jabinde Allah jamimo to gonda bindi bi'i Adamu jabi minani mander jarne mi huli ngam mi tembo ngam majum nyukimi Allah yami moy andinma atembo man la anyami bibbe lekki ki kanno mami nyamugo neddo jabi debbo mo dokkudami kanko o hokkiyam bibbe lekki mi nyami Allah jawmirawo jami debbo dume badda debbo jabi mbodi estiyam mi nyami onnani bananoy Adamu e Hawwa jabori Allah na moy fu tefi felugo bandum Adamu hauti Allah be debbo mum fu de o wi'i na dum aibe am debbo mo dokkudami dum aibe mum den Hawwa bo yerbi halaka do mbodi be wiugo ta hallinam dum aibe mbodi kairi jumjimmi amma Allah andudo bernde neddo andino be dido fu be aibube Allah dolayno be nyamugo bibbe lekki den seydanu bo dolayno be nyamugo ki seydanu jarri boto e estan amma o dolata neddo ha wada aibe seydanu jumji Hawwa amma dum kanko be hore mako yerdi nyamugo bendal lore rentinande de ko larani Adamu bindi bi'i o jumjakano kanko yerdi tokkago lawol seydanu Adamu andi laum tal ko Allah umrimo amma o yerdi daita go lawol gonga ku ngam o tokko lawol hallende na o jabbi umrore Allah tan amma o tokkitini besdugo hakke do hakke be fondugo yewugo felore do wobbe fere ha hande bo neddo don yerba khalifa ko hakke mum do bandum amma Allah andi gonga hander bindi cenidi Allah don wolwana neddo e o don wiyamo toy gonda jabam dume ngadda ngam dume chalotoda nuddingo e dowtanago wonde am ngam dume ngebotoda mbodenga am ngam dume pelata banda dalila hakke maada fakat banami geto koppi fu tugganto yam ko moy fu sedo to min woni Allah non jawmirawo wi'i sa imajum ko moy meden jabanto hore mum yeso Allah tokkoden mo jangu go der faslu wol gol ngam handaren noy Allah hitori Adamu Hawwa e mbodi bindi don biya Allah jawmirawo wi mbodi ngam dume kuuda dum analama chaka dabbaji e kuje ladde fu ayahan do reduma anyaman bulwuldi balle ngendam ma fu mi wadan konnagu hakkunde maada e debbo hakkunde daygol maada e daygol maako goddo daygol maako naman horema anbo angatan teppere maako den o wi'i debbo mi duddinan luwe daykima a dayan be bone a yenwan gondal be gorkoma kanko o laamoto do maada den o wi'i Adamu ananani debbo ma anyami bibbe lekki ki kanno mami bi'imi ta nyamki ngam majum lesdina laama ngam dalila maada be bone nyamrata ha mari balle ma fu di furnante gi'e gingille anyaman ha ko gese be wulwende yeso ma nyamrata nyamdu seito alorake hambul wuldi ngam ha mari ko ada an ambul wuldi hambul wuldi bo lortotoda ongi ko hakke mabbe rimina bone e torra gingille e guwe lesdi jorndi e gullum nyaw e wade oho dum wi ama genare hakke dum mayde dume Allah wino latanto Adamu e Hawwa toni be nyame lekki dentina ki nyame go ki o wi ino yende nyamda ki amayan nyande be nyamino lekki man be uwino be na nanon amma be mayi nyande majum na oho nonnon nyande man do Adamu e Hawwa mayi be no heddi nafsu ngam be ngala fahin der kautal be Allah bana ngiruden dum mayde dum cendol be Allah de Adamu e Hawwa coyi do tare heddi Allah kambe ko e mabbe be cendiri e Allah mo sebore ngendam ngam be cubi sawari ganyo Allah digam den be ngala gedal ha ngendam Allah en dokko misalu to on godi ganyo den sobajo mon narri be mako wala seko sobajo mon wartan ganyo bana wotbe don bi'a sobajo ganyo bo dum ganyo bana non kadi ko moy dowtani seydanu honi Allah sendiri be Allah hakke do senda neddo be Allah hidde timminen wodi ko hani anden e ciftorten yimbe danyabe der duniyaru ndu fu be latake maybe no ngam be dowtanaki Allah e be mbadi hakke e den be anda Allah tema en gida nanendum amma non Allah wolde Allah wi nyande de Adamu luti umrore Allah o warti hakkejo Adamu gudindo laamu Allah woni baba yebbe fu ngenaari hakke Adamu wartiri ruutu maako fu hakke en ngam majum domru rimata hunde de wawata wasugo fahin aybe Adamu ta'i kautal maako be Allah dum wadi ruutu maako fu sendiri be Allah bana wolof en biata albalawol hadata do jawmi goltan non bo wolde Allah wi hakke nasti duniyaru ngam dalila neddo goto be hakke mayde bo nastiri mayde lati do yimbe fu ngam be fu be mbadi hakke kaka men Adamu cendirdo be hore mulum e Allah lati bana lisal ta'angal chakinangal dume latato to lisal ta'ama ngal yoran e dume latanto liccon pamaron gonkon do lisal ta'angal ngal kon geton na nanon kon joran ngam kon don disi do lisal jorngal non bo bibbe Adama fu lati bana liccon pamaron gonkon do lisal ta'angal go sabida hakke mako Adamu don bana lisal jorngal en lati gotum be mako en fu en don cenda hakke kaka men Adamu en pat en godi hali bana Adamu o annabi Dauda windi der jabura fakad mi danyado der junuba diga dada amrediya mi don der hakke hakke don nandi bana nyausida der jamanu men jontaro masibowol ukkantongol duniyaru fu to sida nangi goddo ga accatamo e ngati matabo mardo sida raban biyum sida dum barowu e neddo wala kurgun maga tawon hakke nandi bana non dum albalawol kengol duniyaru fu dum barowo jaharando yimbe der halkere duminde neddo be hore mum wala kurgun man den en mangtan Allah be bernde seyinde ngam kanko be hore mako wadani en dalila gurtaki chadele hakke to en kutinirika ka hisnan en bawde hakke ha foray yaso birabe der siriya men yeso hato Allah mu en timmitinan jangde men her faslu wol tati tawreta e en gi'an noy Allah hokkiri Adamu e Hawwa e non bo ha yimbe fu inare wonde larande kisno bawde tammido warugo der duniyaru ngam hisnugo hakke en diga bawde seydanu hakke e jahannamaye min getti on be watan go amin hakkilo hande en daroto haddo min gidi bo pamon siriyaji tokkindirdi di taweteri do kaset Allah barkidin on e wada ciftoron siriyaji di ha foray numte ko annabi Dauda walli en wi'i fakat mi danyado der junuba diga dada amrediya mi don der hakke